majyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere amajyambere. Ndabaramukije rubyiruko baramukije mugira amahoro barumuna bacu Rwanda rw'ejo mugira u Rwanda rwababyaye. Ubu muribaza rubyiruko ejo nzamera nte ejo nzatungwa n'iki ku butaka bubari ingume ku ishuri ry'ubu ribona umugabo ko nuribonye ritagitsirika inzara ku bucuruzi butisukirwa amashyirahamwe yanga katunanira inzira y'amajyambere zabiyihe imibereho ye izashobokite amajyambere ababwira amajyambere abatoza gomeka tukwigenga ku mafaranga samakote na karuvati tukwigana abanyamahanga televiziyo samamodoka tumurundo w'amafaranga amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni kagatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kaganibuguru inzira zayo zifite ingeri nyinshi imyuga yose n'ubukorikori ubuhinzi bwiyuburuye ukadutunga ukanasagurira amasoko inganda nziza gahoro gahoro kurwanya ubujiji kuberwa n'umuco w'umurimo ubutabera mu gihugu ndetse n'amahoro muri rubanda amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere n'urugendo rugamije kurushaho kumererwa neza mu mibereho yacu ya buri munsi nimujijuke rubyiruko rwirengagize ibibatanya bimuvugurure ko koperative ariko cyane cyane mwivugurura ubwanyu mwisunge kumitire kibashyigikire urubyiruko gutura neza abatoza hamwe no kwita ku bidukikije mubiharanire ubudacogora amajyambere ababwira amajyambere abatoza gambikuye ku mutima na kanama ka kivandimwe cyo ni mukomere ku bunyarwanda mizero y'igihugu amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere
amajyambere bababwira amajyambere babatoza arakoze cyane Masabo Nyangezi murumva nshuti muduteze amatwi radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement dufite saa 9:38 saa za Washington DC tukagira saa 3:38 isaha za Kigali Buruseli na Paris tukagira saa 2:38 isaha za London isaha z'ijoro birumvikana nshuti muduteze amatwi uyu ni umwanya w'ibiganiro byacu cyane cyane bigana ku mateka tukaba turi kumwe mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa na Bwana Jonathan Musonera nagira ngo rero muvandimwe toje n'udasingwa niwe urunyumva ufate mikro usuhuze ari watwumva noneho Jonathan Musonera akurikireho
murakoze cyane Yosefu murakomeye aho ngaho
turaho tumeze neza Imana ishimwe
ubwo nagira ngo nsuze abakunzi barashakwe kandi tubifuriza ibihe byiza muri iki gihe tugiye kubagezaho iki kiganiro wadateguriye ubwo nagira ngo nabo mbasuhuze ubwo ijambo ryaye Jonathan
murakoze nanjye kumpa ijambo nagira ngo mbanze nanjye nsuhuze Bwana Joseph musuhuze kandi mushimira akazi gakomeye akora ko kugitegurira ibiganiro nsuhuze nawe Bwana Dr. Theogene wabashije kuboneka muri iki kiganiro tugiye kuganiramo nsuhuze rero abakunzi bacu badukurikira buri gihe kandi badufasha muri byinshi mu nama no mu bitekerezo nkaba rero mbifurije kugira ngo tugire ibiganiro byiza kandi amahoro n'imigisha y'Imana bikomeze kudufasha murakoze
urakoze cyane Jonathan urakoze muvandimwe Theogene nkuko twabyiyemeje muri kino muri kano kagoroba muri kano kajoro ko mu Burayi n'umugoroba w'uyu wanyu Washington uyu munsi twiyemeje kuganiriza abanyarwanda kugira ngo dusesengure uburemere bw'ikibazo gikomeye cyane twamagana twamagana imitekerereze imvugo n'ibikorwa by'ubuhakanyi. Nicyo kiganiro cy'uno munsi, kandi ni kiganiro mu by'ukuri kibimburiye ibindi biganiro byinshi tuzakora mu bibita, kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyane iyo gikorwa n'abari ku butegetsi. Uhakanyi cyangwa negationisme bisobanura iki? Bisobanura guhakana ibintu byabaye ku buryo budashidikanywaho n'abanyamateka n'abandi bantu b'inzobere. Ibyo rwose bikaba ari ibintu byatangiwe ibimenyetso. Uhakanyi buba kenshi bwitwikiriye inyungu za politike cyangwa se bugakorwa kubera ivangura. Ijambo buhakanyi negationisme ni ijambo ryahimbwe mu by'ukuri ryacuzwe mu mwaka w'1947 sikera cyane, bikorwa n'umunyamateka Henri Rousseau. Rikaba iryo jambo negationisme ryarasobanuraga guhakana genocide yakorewe abayahudi n'ubudagi bw'abanazi, ubudagi bwa Hitler. Ibyo bikaba byarakozwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Ahangaha nagira ngo dukosore gatoya abari ku rubuga twanditse ubudage bw'ababazi n'ubudage bw'abanazi. Urugero rw'ubwo buhakanyi kwari nko kwamamaza ko nta mugambi wo kurimbura abayahudi wigeze ubaho. Nyina bo bakoze iryo shyano cyangwa se abakunzi babo bakabyamamaza ngo rwose uwo mugambi ngo ntiwigeze ubaho, ngo abayahudi nyine ibintu byabaye gutya, bakanabihakana bakanavuga yuko ngo nta n'umugambi wigeze ubaho, kandi hari inyandiko byaragaragaye byaranyuze mu rukiko rwa Nuremberg. Ariko ibyo byose abantu bakagenda bakwiza inyandiko bavuga ngo ibyo ntibyabayeho. Ubundi buryo bwo guhakana hari no guhakana ko habaye ibikoresho kirimbuzi nk'ibyumba bya gaze, ibyo bita gashambura gaze, bakavuga ko ibyo bitigeze bibaho. Hakabaho n'ubundi buryo bwo guhakana bavuga ko ngo urukiko ngo rwahannye abakoze iyo genocide n'ibindi byaha byibasira inyoko umuntu ngo babikoze, ngo ariko ngo hari ibintu ngo nubwo bahannye ngo hari ibintu batasobanuye n'ibindi. Iryo jambo rero negationisme ubuhakanyi rikubiyemo guhakana cyangwa gupfobya, rikanakoreshwa ku zindi genocide cyangwa ibyaha byakorewe inyoko umuntu nk'ibyakorewe abanyarumeniya, abanyayukraine, ibyo bita Holodomor, cyangwa ibyakorewe abanyarwanda genocide n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu, ibyakorewe abanyakamboji n'ibyakorewe abandi, kuko ibyo byaha byibasiye inyoko muntu bimaze gukorwa henshi mu by'ukuri kabone n'ubwo mu ntambara ya kabiri hari harabayeho kuvuga ngo never again, ibyo bintu ntibizasubire, ko byarasubiriye nariya za Kosovo nazo n'ahandi byarabaye ishyano. Iryo shyano mu by'ukuri ishyano rindi ni ukuvuga ubwo buhakanyi ni icyaha gihanwa n'amategeko, uko tubizi ku magingo ya ngaya cyane cyane abahakana genocide yakorewe abayahudi niwe bakunze guhanwa. Izindi ntekereza ko abazikorewe bataragira imbaraga zihagije ngo bibe byaboneka nyine n'igihano kubahakanye. Tuvuge uno munsi uje ugahakana genocide yakorewe abayahudi rwose uraregwa ugahanwa kuko amategeko ariho. Gusa n'ibindi bizine no kuri ku zindi genocide bizagenda biza cyane cyane ko nko muri kino gihe hariho kampanye yo guhakana genocide yakorewe abatutsi, kubera ko nyine abafite imitekerereze ya MNDCD bameze nk'abo banazi bakaba babikora bibwira ko bitazaboroha. Inyamara amaherezo ahubwo bazaba babarukwege ku mugani w'Abarundi, ku buryo na leta y'agatsiko ya Kigali yatangiye gusaba amahanga kutangira gushyiraho iryo tegeko rihana abahakanyi ba genocide. Bityo rero ejo iryo tegeko nirijyaho muri bino bihugu byose dutuyemo, rizaba hanini rikuruwe n'abafite imitekerereze ya MNDCD, kuko mu buhakanyi rwose muri iyi minsi barakamejeje. Uno munsi ntabwo ariwo turi butindeho, nubwo tuzagenda tubagarukaho tunabwire rwose tunabwire yuko nk'uko bakamiye FPR FPR DMI bakayikamira ikajya ku butegetsi kubera ubwicanyi n'ubugome bakoreye abatutsi n'abatavuga rumwe na MNDCDR ni nako rwose muri ubuhakanyi batazatinda gukurura iryo tegeko rihana uhakanyi byo tuzabigarukaho uyu munsi rero turi buganire ku buhakanyi cyane cyane bukorwa na leta y'agatsiko bukorwa na FPR DMI kuki tubutangireho kubera yuko ubwo buhakanyi ari bwo nyine bubangamye abanyarwanda cyane kuko buri ku ngoma nibwo butegeka igihugu leta y'agatsiko ya FPR DMI n'itegeka igihugu muri iki gihe ku buryo rero priority ku buryo nyine priority twayihaye nyine ubwo buhakanyi bukomeye nabwo bwonona imitima y'abanyarwanda busenya imitima y'abantu barokotse amahano yakozwe na FPR DMI ikindi cyo bukoza ubwonko bukanashyira hasi cyane mu rwego rwo hasi abakora amahano cyane cyane iyo bakabasaba kubeshya turaza kubona urugero rw'aho babaza nk'abantu b'abahutu bacitse ku icumu haba muri za Kongo haba no mu nkambi n'izahandi bati rwose nimuvuge yuko twabarokoye bakabivuga bamwe babahaye imyanya ariko hari n'abayivuga batarayibonye hari n'abayirwa bajya muri ngwino urebe nyine bajya kukwe kwamamaza ubwiza bwa Kagame hariya za Gisenyi n'ahandi ariko n'ubuzakibuye n'ahandi ariko aho turi buganiho cyane cyane ni muri kariya karere ko kwa Habyarimana wishwe na FPR DMI ariko rero bakabahamagara nk'abana b'abasirikare abana b'abasirikare kujya kurata ubwiza bwa Kagame nyine warukuye u Rwanda nyine urungu rugejeje ahantu nyine hahambaye cyane turaza kubigarukaho ibyo nabyo ni ubugome bukomeye cyane ni umuntu yayifata muri urwo rwego rwo kwerekana ubwiza bwa Kagame mu yandi magambo kavuga ko ari uguhakana amabi Kagame yakoreye abanyarwanda muri rusange ariko n'abahutu muri ako karere ko mu Bushiru n'ahandi na za Kibuye n'ahandi nk'aho ngaho by'umwihariko ibyo turaza kubireba ubuhakanyi rero bwa FPR DMI iri ku butegetsi rwose mbisubiremo nibwo twahaye priority nibwo twavuze rwose tuti tubutangireho kuko abahakanyi bindi ba MNDCDR ntabwo ari ku butegetsi umuntu akaba yanakwibaza mu by'ukuri icyo bashya bashaka kwarura dore ko batakaje ubutegetsi MNDCDR yatakaje ubutegetsi abo muri MNDCDR bahanwe n'inkiko mpuzamahanga kandi ntibizasubirwaho MNDCDR yabaye ruvumwa ku isi hose guhakana rero sinzi icyo bizabagezaho na gato uretse gukurura ahubwo iryo tegeko nyine rigomba kubabuza ubuhakanyi kuko ni icyaha gihanirwa naho rero abari ku butegetsi ni ukuvuga FPR DMI yego nabyo guhakana kwabo biragayitse ni amahano yiyongera ku mahano ariko rero byo byibuze wapfa kuvuga uti bariho bararwana ku butegetsi bafite bararwana ku byo bibye bamaze kwica abantu bararwana ku byo bibye bamaze gusenyera abantu byibuze wavuga uti byibuze bafitemo inyungu za MNDCDR ntawe tuzibona ariko inyungu mbisha za FPR DMI nizo tugiye kuganiraho muri uno mugoroba tukaba turi bwibande nyine kuri ubwo buhakanyi nabwo amaherezo bazaryozwa nagira ngo rero mugenzi wanjye toje niwe wafata ijambo usobanure umfashe kusobanura kuko nanjye nari maze gusobanura ariko umfashe none akurikira Jonathan Musonera
murakoze cyane Joseph ibi biganiro nyine nk'uko maze kwivuga ni ibiganiro bizadufata umwanya muremure ariko sinabwo tubitangiye kuko abari basanzwe bakurikirana ibiganiro byacu kuri radio ihuriro bazi ko ibi bintu twabimazeho igihe kirekire byo ku mateka amateka y'abanyarwanda amateka y'u Rwanda n'uburyo ibintu bigayitse cyane bikoje isoni cyane cyane birimo ubwicanyi ari bwaje kuvukamo ibya genocide n'ibindi twakomeje tubiganiraho ibi rero ni ugukomeza mu byo twiyemeje tugerageza kurushaho mbese gusesengura ibintu by'amateka yacu kugeza kuri aya magingo tugerageza kugerageza kureba uburyo twe nk'abanyarwanda twese twarushaho gushishikarira kureba uburyo twabishakira umuti, kuko iyi ndwara utarayimenya uburyo iteye no kwishakira umuti biragorana. Nkaho ngushimiye Yosefu ko watekereje ibi biganiro kugira ngo tubizabimareho umwanya, nta hutihuti dufite nk'ukuntu dusanzwe tubivuga, kandi nagira ngo wenda nasabe Yosefu ko mu biganiro bitaha mwajya mufungura imirongo kugira ngo abashaka abakunzi ba radio cyangwa se abashaka kugira icyo bavuga, ibibazo bagomba kubaza kugira ngo bazashobore gutangira kujya babibaza bye kujya biba twe gusa kuri radio. Ubwo wenda izo gahunda Yosefu agomba kuba azifite. Icyo rero nagira ngo ongereho ku byo waze kuvuga mu gutangiriza iri jambo, ngira ngo ahubwo tujye dusubira inyuma turebe impamvu n'ubwo buhakanyi iyo negationism igomba kubaho, kandi tugeze no kureba ko iva mu mateka yacu, kuko ibyo dukora byose muri iki gihe, ibyo tubona mu Rwanda kuri iki gihe, ahanini hari igihe iyo ushishoza ukajya mu mateka yacu usanga ko atari ubwa mbere bibaye, ahubwo bene iyo mitekerereze amaherezo izavamo ibikorwa bibi, izavamo ubwicanyi yakunze kuranga igihugu cyacu. Wenda umuntu atagiye mu mateka uburyo burambiranye, ariko nagira ngo ntangire mvuga ko kera nkiri umwana aho twakuriye mu nkambi zo muri Uganda, mama yajyaga dusobanurira, murabyumva nyine buri gihugu cyose muri society yose burya habaho uburyo basobanura ukuntu umuntu wa mbere yaje kubaho. Ubwo rero yajyaga tubwira inkuru y'ukuntu u Rwanda rwaje kubaho, ukuntu abahutu n'abatutsi n'abatwa baje kubaho, akatubwira mbese ya nkuru ya mitsi nyine nk'ukuntu twese tuyizi, abenshi bayizi wenda abana bacu ntitujya tunabashishikariza kumenya bene izo mitsi, kubera ko ahanini buri gihugu cyose kigomba kugira uburyo gisobanura ukuntu abantu ba mbere babayeho. Ibyo rero sinabagerageza kubisubiramo uko umutwa n'umututsi n'umuhutu babayeho, Gihanga ukuntu yahaye ngo bahaye inkongo y'amata, uko bayagenjeje, uko umuhutu yayamennye, uko umutwa yayanyoye ngira ngo ibyo sinabisubiramo. Ariko icyo nagerageza ni uko abantu bose, ubutegetsi bwose ubwo aribo bwose kuva u Rwanda rwabaho, abari ku butegetsi bagomba kugira uburyo basobanura impamvu ariho, impamvu ubwo butegetsi buriho, ibyo za institutions ziriho zigomba kuba ziriho, naho bavanda ubwo butegetsi. Buri ngoma yose ije igomba kugira ukuntu isobanura ibintu. Ku bwami nk'ibyo abantu bajya bavuga ngo umuntu yavukanye imbuto, nuko nguko nyine byari bimeze. Ya piramidi y'ubutegetsi n'ukuntu society igomba kumera, uko abahutu bagomba kumera, uko abatutsi bateye, uko abatwariho, n'ibyo bamwe bagomba gukora n'ibyo badakora, imvugo n'imitekerereze ibishingiye uko abo bantu bari ku butegetsi basobanura nyine impamvu ubwo butegetsi buriho n'uburyo mbese aho ubwaba bushingiye. Ibyo ngibyo nibyo byabayeho amagana n'amagana, imyaka amagana n'amagana. Aho abakoloni baziye nabo bagomba gufata ubutegetsi bw'Abanyarwanda bakabwiha akabari bo mbese babaye abategetsi b'u Rwanda, urumva sibo bari bakiri hejuru ku gasongero, nibo bari bagiye ku gasongera. Abami ntabwo bari bakiri kuri hejuru y'abandi bose, hejuru yabo hari abo bakoloni. Nabo batangiye basobanura igikoloni aho cyabaye cyose, cyagiye gisobanura impamvu ubwo bukoloni bugomba kubaho. Rimwe na rimwe bakitwikira nyine amadini, ukuntu bazanye amadini muri Afurika, ariko rimwe na rimwe ahanini nk'ukuntu Yosefu mubizi baje bafite cya kintu cyo bita ngo bafite misiyo mu cyongereza bakita civilizing mission misiyo civilizatrice niko wakita
misiyo civilizatrice uwumva igifaransa na warabyumva
ngo misiyo ngo ni mbese kumva ko abantu b'abanyafurika
gusiviriza
kuko abanyafurika twari abantu primitive abantu muri za Amerika Latine bari aba primitive muri Asia mbese abazungu ukuntu bicaye muri Berlin muri umwaka w'1884 ngira ngo nibuka neza barimo kwigaburira Afurika yose bavugaga nyine ko bafite niyo misi kudusiviriza twebwe urumva mu mateka ubutegetsi bwari bugiyeho bwagiye bwiha gutegeka ibihugu hari ukuntu bwatangiye gusobanura binyuranye n'amateka y'abanyarwanda impamvu tugomba gutegekwa n'abadage impamvu tugomba gutegekwa n'ababiligi nyuma iyo ugiye kureba mu bitabo byagiye byandikwa muri icyo gihe abantu bakuru b'amadini ngira ngo ba Yosefu bazi ayo mateka y'u Rwanda n'abagiye bayandika kundusha ariko iby'abantu bitwa ba Musenyeri class bagiye bandika ndetse yewe n'abandi nyuma y'icyo gihe wenda tuzagenderaho tuba tuganira kuri ibyo bintu bakagenda bavuga impamvu mu gice cya mbere igihe abadage n'ababiligi bumvaga bakwiriye gukoresha abo batutsi basize ku ngoma ngo abaribo mbese bajera ubwo butegetsi bwa gikorone bakajya fia impamvu iyo urebye iyo usomye ibyo bitabo bavuga bati koko aba bantu twasanze bategeka kandi ureba mbese hari ukuntu bajijutse kurusha nyamwinshi ubwo bavuga abahutu bataba abantu ahubwo bagomba no kuba batari abanyafurika bagomba kuba ari abene wacu urumva ibyo ngibyo nabyo nituzagenda tubigeraho tuzavuga impamvu ubu buhakanyi rimwe na rimwe buba bushingiye kuri ibyo ngibyo ibyo bivaho bigeze ku gihe cya hafi ya za revolusiyo muri 59 aho mbese abantu batangiye kujijuka babona mbese ububi bwa gikorone bareba imbogamizi zari muri sisitemu y'ubwami yari imazeho imyaka amagana n'amagana naho noneho hatangira cya kintu cyo gushaka kuvuga ko abatutsi cyangwa se ubwo bavugaga abo bantu bari ku ngoma icyo gihe cyose bavuga n'impamvu abo bantu mu by'ukuri iyo urebye bagomba kuba badakomoka mu Rwanda atari kavukire mu Rwanda ahubwo ari nabo ari abantu bavuga ko abatutsi ari abantu baturutse hanze nabo bakaza bagakoroneza rubanda nyamwinshi abasangwa butaka urumva icyo kintu nacyo cyo guhakana ko abatutsi atari abanyarwanda kavukire nacyo harimo igitekerezo cyagiye kibyara iza ideoloji amaherezo ubu ngubu turiho tuvugaho ibyo bivaho revolusiyo ya 1959 ibaho ibyavutsemo ibyo tugenda tuganiraho ukuntu abantu baje kwipakurura ingoma ya gihake bakipakurura ubutegetsi bwa gikorone rukabona ubwigenge ariko murabizi na Yosefu mu bantu baba intellectuel bagiye bamwe banditse bavuga kuri iyo period bavuga ku Rwanda uko rwabayeho n'amateka yarwo harimo ndetse ibitabo byagiye byandikwa ngira ngo Yosefu zadufasha ugende ubizana nk'ibyanditswe nk'abana barizinde ibyanditswe n'ababara yagwiza mbese abo bantu baje kuba ideologues ba MRNDCDR muribuka ibyo bandikaga cyane cyane bagenda bakagaruka mu mateka yacu aho tugeze rero ubwo nari nshe nkusubira inyuma umuntu kubivuga mu minota mikeya imyaka amagana n'amagana u Rwanda rumaze kugira ngo mvuge ko ibyo FPR DMI igerageza gukora no kuvuga muri iki gihe imvugo yayo ntabwo tujya mu mateka ya FPR DMI ariko twagiye tubivuga kandi tuzagenda tubisubiraho ubu ngubu ejo bundi igikorwa cyo kwiyimika nyine cyatangiye igihe batangiraga n'ibyo bya referendum ni iki hakaba zaba ibyitwa amatora Kagame akaba perezida igihe azashakira kubaho icyo ari cyo cyose niko we abitekereza ukibaza ngo igitekerezo FPR DMA yabishingiyeho ni ikihe icyo basobanura ni ikihe cyo igitekerezo impamvu FPR ikwiye kuba yakomeza kuba ku butegetsi nyuma y'imyaka 50 tumaze kubona ibibi byose imaze gukorera abanyarwanda igitekerezo bashingiyeho ni ikihe imvugo bashingiyeho ni ikihe ibikorwa bashingiyeho ni ibihe ibyo ngibyo nibyo twagira ngo nyine dusesengura dutangire gusesengura muri iki kiganiro ngira ngo mvuge ko ibyo ubundi FPR yasezeranyije abanyarwanda ntabwo yashoboye kugera kuko ibyinshi iyo tubivuga iyo urebye za points umunani zo FPR yari ishingiyeho gucyura impunzi icyo ngicyo cyo kuba yakigeze kuba yacyuye impunzi z'abatutsi ariko izo mpunzi zihita zibaho zitangira guhunga uretse ko nabo bagaruye ubwo turaza kugira igihe cyo kumva bimwe muri abo ngabo batikiye mu mashyamba ya Congo uko babitekereza ariko ibindi byose byo kuvuga ngo izahuza abanyarwanda ngo izazana amahoro mu gihugu ngo izazana amajyambere kuri buri munyarwanda wese igihugu ngo izazana guhuza abanyarwanda ibintu bijyanye na ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda murabizi ko ibyo ngibyo ntibyashoboye kubaho ahubwo ikintu gikomeye cyane cyo tugomba gukomeza gutsimbariraho kandi twebwe twagisheho umurongo ari nacyo kidutandukanye ngira ngo n'abandi bose ndetse n'abari hanze biyita ko bari muri opposition nuko twebwe twita ko ibyaha byakorewe abahutu mu Rwanda no muri Congo twagize igihe kirekire cyo kubivuga tukomeza tugenda tubisubiraho ari byo byabaye muri za byo byaza ntuza hariya muri Congo mu mashyamba ya Congo bivugwa muri mapping report ari ibyabaye za Kibeho n'ibyavuzwe muri ziriya ntuza report za Garsoni ibya Gareto ibyo byose twagiye tubivuga ariko kugeza kuri aya magingo imvugo n'imitekerereze ya FPR-DMI ni ukwicecekera cyangwa se bahakabihakana ubivuze ahubwo akaba ari we ukoze amahano akanabizira uretse ko noneho wongeraho n'ibi byaha byo kuba abantu bafata igihugu agatsiko k'abantu bake cyane kafata igihugu kakica uko gashatse kagafata uko gashatse ibyo byongera kuri ibyo bibazo tuvuga ko kuri twebwe ari genocide ariko ubwo bizategereza igihe hazagira bumva ko umunsi ubwo butegetsi bwavuyeho ko ibyo ngibyo koko ariko bikwiriye kwitwa ariko ku banyarwanda nta muntu n'umwe utazi ibyo byaha byose FPR-DMI ikorera abanyarwanda yakoreye abanyarwanda amanywa nijoro ariko cyane cyane cyaha ibyo byata genocide mu gutangira n'ibyo ngibyo nagira ngo mvuge Yosefu kandi ni ikiganiro tuzagira inshuro nyinshi kugira ngo n'abanyarwanda bumve ko nibura mu gihugu nta washobora kubivuga kuko uwabivuga yabizira ariko twebwe dufite ubuvugiro aho turi hose no kuvuga ko dufite obligation dufite inshingano yo kuvuga ibyo byaha byo FPR-DMI ikoreye kandi gikorera abanyarwanda kandi twibutsa abanyarwanda ko ibyaha bene ibyo ntabwo bijya byibagirana ko n'ikindi gihe hari igihe abanyarwanda bazajya bakajya basubiza amaso inyuma bakabona nyine ibyo byaha ko byakozwe kandi n'abazaba barakoze niyo baba batakiri ku isi yuko bagomba kuzabiryozwa nibyo nagira ngo wenda ntangireho Yosefu
urakoze cyane muvandimwe Theogene kuba batabizi wenda kuko ari ibyavuba aha ngaha nagira ngo mbibutse kuri na perezida perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement bityo rero bajya kumva nibajya bamenya n'iryo shyaka rishya ariko rikozwe n'abantu bafite ukwemera gukomeye bafite n'uburambe muri politiki bafite byinshi byo kubwira abanyarwanda byinshi kandi byo kugira ngo bashibonere ibisubizo ibibazo byinshi by'abanyarwanda. Jonathan Musonera rero mu gihe mugenzi wacu Theogene ari adutegurira gatoya ka clip turi bugendereho imwe muri za clip ebyiri twateganyije no kuvuga aho FPRDMA yasabye umucika cumu wo mu mashyamba w'umuhutu kazi witwa Mureshya Nkwano mu gihe nyine turi dutegura iyo clip nagira ngo nawe ufate ijambo noneho ugire icyo wunganira mugenzi wacu Theogene Rudasingwa kandi nibutse nawe Jonathan Musonera kuri umunyamabanga wungirije buretse gatoya nibutse yuko uri umunyamabanga wungirije wa Rwanda Freedom Movement Ishakwe komeza Jonathan.
Urakoze cyane Bwana Joseph kumpa ijambo reka ngushimire nanone nshimiye na Dr. Theogene wabanje kutugezaho ibintu byinshi bikubiye mu bibazo duhura nabyo kuri iyi si nk'abanyarwanda cyane ibyagiye bikorwa n'ubutegetsi bubi bwa FPR ndetse n'ibyabanje mu butegetsi bwa MLNDCD shimwe cyane nanone ibiganiro bikomeye twari twaratangiye bijyanye n'amateka yacu bijyanye n'uko mu by'ukuri ukuri kwagiye guhishwa kugatinywa kuvugwa cyane cyane biturutse ku butegetsi bubi bwagiye buranga igihugu cyacu bigahishira ukuri ubwo butegetsi bukagenda buhishira ukuri ku byagiye biba ku mateka yacu irihakana cyangwa se ukugupfobya ntabwo ari ukwa nonaha ni kuva na mbere hagiye habaho guhakana hagiye habaho gupfobya ubwicanyi bwagiye bugenda bukorwa na leta zagiye zibaho cyangwa se regime zayoboye u Rwanda nk'uko twagiye tubivuga rero twasubiye inyuma mu mateka tugenda tureba violence zagiye ziba haba ku rucunshu twerekana ko ibyakozwe ku rucunshu ndetse bishobora kuba ari genocide yabega abandi mbi ya Abanyiginya muri kiriya gihe cya Rutarindwa na Kanjogera na Kabare na Ruhina Nkiko twasobanuye ibyabaye 59 ubwo bwicanyi bwose ntibuvugwa ntibugira gihana nigerageje kuyisobanura abenshi bagenda babipfobya badashobora kuvuga neza mu by'ukuri uko ibyo bintu byagiye bikorwa twasobanuye neza ibyabaye 59 mu ihunga ry'abatutsi mu gihe cya revolusiyo uko abatutsi bagiye bameneshwa ndetse bakari amatungo yabo akaribwa abandi bakitwa bagatwikirwa amazu kugeza aho bahunga igihugu kandi abakoze ibyo byaha ntabwo mu by'ukuri bigeze bahanwa ahubwo bagororewe n'imyanya muri leta. Twagiye dusobanura akenshi cyane mu kiganiro dushize twasobanuye ibi byose ubu buhakanyi no gupfobya ubwo bwicanyi bugenda bwibasira inyokomuntu cyane cyane ibyo turimo kuvuga turavuga cyane ku gihugu cyacu bigenda bikorwa n'udutsiko tuba tuyoboye igihugu 73 twabisobanuyeho tugaragaza ubwicanyi bwakozwe na MLND ya Habyarimana uburyo abatutsi bahora ari ibitambo buri gihe iyo habaye ikibazo uburyo abatutsi bishwe baramenyeshwa abana bava mu mashuri bahunga igihugu ibyo byose bigahoramo ubuhakanyi no gupfobya bidashobora kuvugwa ngo mu by'ukuri bigaragare hagaragare ukuri kw'ababikoze cyane ko muri 2003 ho habayemo n'ubwicanyi bukomeye bwanafashe indi ntera buhitana na perezida Kayibanda buhitana umudamu we buhitana n'abari bagize bamwe mu bari bagize guverinoma ya Kayibanda ahangaha mu by'ukuri nta wigeze ahanwa mu babikoze biraho nta wigeze ibivugwa nigerageje kubivuga abo muri emirongo de fedeli bazamukira mu kirere birazamuka intambara ya 90 ya FPR inkotanyi abo n'abana bazampunzi za 59 73 ndetse n'impunzi za 90 abo bose nibo bagabye igitero kubera iki kubera kwa dutsiko duhora dupfobya duhakana ibyabaye ndetse tukananirwa no gucyura impunzi ziba zaramenyeshejwe mu gihugu n'utwo dutsiko bigakurura intambara bigakurura ndetse n'ubundi buhunzi hakabaho gusimburanwa mu buhunzi bw'abanyarwanda guhoraho buri munsi buri gihe biturutse kuki biturutse ku dutsiko tuba tuyoboye ubwo butegetsi reka wenda tuzamuke tugere 94 kuko niho hakomeye ubu harimo hakurura ibibazo cyane bimwe biri ku ruhande rwa FPR-BMI ibindi biri ku ruhande rwa MRND-CD kuko utudutsiko twombi nitwo twagize uruhare mu byabaye muri 94 iki gihe imbere ya 94 MRND na FDL yaje kubakwamo intera hamwe n'utundi dutsiko twabicanye nibo mu by'ukuri bakoze jenoside ndetse bibasira abaturanyi babo bibasira abo bashingiye bibasira abo bashingiranywe bibasira abana babyaranye mu batisimu bibagirwa ko Imana ibaho igihugu gihinduka imiborogo aho ngaho ni naho FPR-BMI yabonye uburyo kuko yari yanateze umutego ukomeye kuri aba basederi nayo yahuka abahutu irica bararushanwa ibyo byose bikaba ingaruka zikomeye ku gihugu no ku banyagihugu niho havuyemo ubuhunzi bukomeye nanone bw'abahutu benshi bahunze ikiriho rero ni iki ubu ngubu tugambiriye ni ukwerekana mu by'ukuri ubu buhakanyi ari FPR irahakana ibyakozwe ari MRND-CD irahakana uruhare rwayo muri jenoside n'amabi yakoreye abanyarwanda si n'abatutsi gusa barimbuwe icyo gihe ndetse n'abahutu batavugaga rumwe na MRND-CD barishwe ibi byose nibyo byizinze noneho bikaba birimo ubuhakanyi bukomeye buri mu byitwa ko ari opposition na société civile ibi nabyo tuzabigarukaho nk'uko uyoboye radiyo bwana Joseph Ngarambe yabitubwiye ikigaragara rero ni iki ikigaragara mu by'ukuri ni uko muri iki gihe FPR na Kagame wayo bari mu manyanga yo kongera kwitoza cyangwa se kubeshya ngo bari mu matora kugira ngo nyine babone uburyo Kagame n'agatsiko ke bafata igihugu ubuziraherezo cyangwa se ibyo bibwira ko ari ubuzima bwe bwose azafata u Rwanda bigatuma bimurengera mu bwicanyi yakoze ari naho mu by'ukuri ubuhakanyi bwa jenoside yakorewe abahutu nubwo bitaremezwa na Loni ariko bazi neza ko ibyo byaha bya jenoside babikoze Kagame n'agatsiko ke gato k'abasirikare. Ikigaragara rero ni uko ubu ngubu ubona ko nabitwa ko bacitse ku icumu mu by'ukuri ubu ngubu Kagame arimo akoresha mu bahutu bacitse ku icumu bakaba aribo bamwamamaza ndetse banahakana ko nta jenoside yabaye cyangwa se nta bwicanyi bwakorewe abahutu kubera ko azi neza ingaruka zimuriho. Niyo mpamvu atanga amafaranga menshi cyane cyane kugira ngo abashe kwikururira bamwe mu bahutu bari hanze ubu bakaba aribo barimo kumwamamaza kugira ngo rwose ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Tubisobanure neza kuko amazina turayafite ndetse abenshi bagaragara no ku mashusho bamamaza Kagame cyane cyane muraza kubibona abenshi n'abana b'abasirikare bari abana b'abasirikare bakuru bari muri leta ya MRNDCB abo muraza kubonamo uwitwa Mundere Lorisi wari mwishywa wa Bagosora, muzabonamo uwitwa Kanarisi urunguru umukobwa nsekarije, muzabonamo Sandrine Rusatira umukobwa wa General Rusatira, Jibero Hashya umuhungu wa Colonel Ruhashya, Eugene Ubarijoro uyu nawe n'umwana wa Mayoro cyangwa se yari umusirikare Ubarijoro. Hari n'abandi ntabashije wenda kuvuga wenda Joseph nawe niyo hari abandi yibuka aje kudufasha. Ikigaragara rero aba bose mu by'ukuri abenshi muri bo bacitse ku icumu iyo jenoside ya FPA. Aha ni naho bamwe nanone mu bari hanze barimo bahakana ko nta jenoside yakorewe Abatutsi ibyo bibaho. Murebe ibyo bahuriraho ibi bintu by'ubuhakanyi n'ipfobya ko ari ishyano tudahagurutse ngo tubyamagane tunabisobanure. Mu by'ukuri igihugu twaba tugiye kucyoreka no koreka amateka nk'uko agatsiko ka FPR BMI kabishaka. Wenda ntatinze mu magambo Joseph nk'uko wari wavuze ko wari budushyirireho audio ya bamwe muri abo ngabo ya Mureshya Ntwano, nagira ngo wenda ngarukire aho ngaho umudushyireho iyo audio. Urakoze.
Urakoze cyane Jonathan, rwose iyo audio nyine reka turi buyumve, ariko hari ibintu wakomoje bikomeye cyane aho wavuze uti FPRDMI yaragaraguza agati abahutu abanyarwanda mu bwoko bw'abahutu ikoresheje cyane cyane abana babo abafite amazina azwi cyane nk'abari ba Colonel Sekarije, umuntu uzwi mu mateka cyane yo muri Repubulika ya kabiri ndetse n'iya mbere. Ba Colonel Ruhashya ni umututsi ariko ni umututsi nawe ufite amateka nawe afatanye cyane na Repubulika ebyiri za mbere zitwa z'abahutu, nako tuyifate gutyo zari z'abahutu. Hakabamo mwishywa Bagosora, wo sinzi niba muvuze izina mwishywa Bagosora wo nduva bivuze Loris Munderere. Bagosora ni umujenosideri ukomeye cyane wo mu Bashiru, nduva ari umushiru Bagosora yari umumura ukomeye cyane wakoze amahano. Ibyo tuzagenda tubigarukaho, byo ntabwo tuzayigera turya indimi mu kubivuga. Hakabamo n'abandi ibyo ari byose harimo kugaraguza agati kuko tunafashe Colonel Ruhashya na General Rusatira nawe bagire nabi ariko we w'imfura mu by'ukuri kuko yanze jenoside. Aha rwose nagira ngo yanzwe cyane n'abantu muri MNDCD. General Rusatira ni umuntu warwanyije jenoside, yabaye mu ngoma ya Habyarimana, wavuga uti nawe wari umukozi w'iyo ngoma, bityo byayibayemo nawe ugomba kubibazwaho gakeya, ariko ni umuntu utaremeye jenoside, ni umuntu utararwanyije iriya ngoma kuko ngo ari y'Abatutsi, agerageza gukorana nayo imubera mbi nk'uko yabereye mbi benshi arahunga, ariko ni umugabo rwose. Jyewe nashima ariko umwana we nyine akora ibintu uko abyumva agiyeyo mu bantu bamenesheje se nabyo ni ikibazo kindi ariko nyine ni ikibazo Jonathan Musonera mbese abantu bagira gutya ngo nkuko nkawe wagiye mu nkotanyi Jonathan ujya mu nkotanyi ntabwo woherejwe na sukubyara cyangwa na nyoko kubyara ariko barishwe ibyo ni ikindi kibazo ubu se rusatira wamenejwe n'inkotanyi utekereza ko ari wohereje uriya mwana we ngo ajye yu mpamvu icyaha niba ari icyaha cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose ari gatozi iyo umwana akuze aravuga ati ndakuze nanjye ngomba gukora ibintu uko mbyumva hagati aho ngo abantu bagiye bica abantu ngo abo muri Mercedes bagiye bamara abatutsi ngo harimo abana bagiye mu nkotanyi yewe n'abatarabohereje barabishe barabamara none si uyu munsi umuntu yavuga ko General Rusatira yohereje uriya mwana we sekarije se yazutse yohereza umwana uriya mwana we n'abandi n'ibindi nk'ibyo ngibyo cyangwa se bagosora wowe umugome ukomeye yohereje uriya mwishywa we kujya gukora ariya mahano mu yandi magambo rero tuzanagana ku kintu cyitwa amategeko ko agomba kurengera umuntu niyo umwana avuze ngo agiye muri federere ntabwo umuryango wose ugomba kubizira ntabwo umwana biba bigaragara yuko yabanje kubaza se na nyina ngo ngiye muri federere bakabijyamo inama umwana iyo yumva yuko yakuze afata icyemezo akajya mu byo ashatse ntabwo se na nyina bagomba kubiryozwa cyangwa se abavandimwe be cyangwa se n'abandi bo mu muryango ikibazo rero cyo kutakurikiza amategeko no kutagira ubushishozi nicyo cyagiye kigaragara ku ngoma zose zagiye zibaho mu Rwanda kuva kuri za Rucunshu byo guhora bagafata umuryango bakawutsemba iki gikorwa jenoside kuva kuri za Rucunshu na mbere yawo niyo tuvuga Rucunshu zo ko mbere bitabaye nuko Rucunshu tuba tuyifitiye amakuru ahagije kuva Rucunshu kuzamuka kugeza uno munsi nkuko twagiye tubyerekana hari icyo kintu gikomeye cyari amahana akorwa yo kutsemba umuryango ngo kuko hari uyu n'uyu wo uturuka muri uwo muryango wakoze ibintu binibi byaba ibintu bikomeye wenda agomba guhanirwa ariko umuryango wundi ntiwagombye kubizira kuko iyo ni indwara ikomeye ni inenge ikomeye mu banyarwanda b'amoko yose haba ku ngoma z'abatutsi haba no ku ngoma z'abahutu Jonathan nagira ngo ako kantu ko tukaganireho tunasezeranya abakunzi ba radio ishakwe ko rwose ibyo ntituzabigarukaho ndetse tunabizeza nk'uko perezida wa w'ishyaka ishakwe yabivuze ati igihe kirageze yuko tuhamagara n'abanyarwanda nabo bakaza kuganira kuri radio ishakwe ibyo rwose ni ibintu tukigerageza kutunganya mu rwego rwa technique bizaba bidatinze abanyarwanda nabo banyuranye batari no muri ishyaka ryacu ishakwe bazajya baza bakaza kuri radio bagatanga nabo ibitekerezo byabo ntitube twenyine tuvuga kuko tuzi neza ko ibitekerezo byacu bikomeye tubikomeyeho dufite ukwemera ariko tuzi neza ko abanyarwanda mbere na mbere aribo biba bigenewe kandi nabo bagomba gutanga umusanzu muri ibyo bitekerezo byacu muri uwo mushinga wo kubaka bushya igihugu cyacu kandi nabo ubwabo bakaba birimo yego muri uwo mushinga ariko bakaba natubwiye bati ibi ngibi ntimuri wo mubivuga neza kuko n'abafite ibitekerezo bafite ibyo babonye nagira ngo rero nkunganire Jonathan ariko nsaba na mugenzi wacu kuko mugenzi wacu Teoje Rukuru uyu niwo ufashe studio musaba gushyiraho iyo clip aho umushirukazi umutukazi w'umushiru witwa Mureshya Nkwanu avuga ati rwose muri ariya mashyamba inkotanyi zarandokoye ndetse n'umugabo wanjye wari urwaye ziramuzana ziramurokora inkotanyi ni nziza cyane mu yandi magambo kubera ko mwandokoye jyewe Mureshya Nkwanu mukarukwa n'umugabo wanjye abahutu bose ntabwo bapfuye kandi barishwe bikomeye cyane ni na jenoside nk'uko twagiye tubyemeza ariko Mureshya Nkwanu aravuga ati mwarandokoye murukora n'umugabo wanjye bityo uri muri beza nagira ngo muri studio mugenzi wacu Toje nawe yashyiraho iyo clip
Iyo ngiyo Yosefu ni ya ndi umunyarwanda?
Oya, ni naho avuga ni yo yindi ya kabiri itari ndi umunyarwanda.
Okay. Igomba kuba hari kagabo.
Irafine yatamuze kuri bisi narayibonye. Ariko cyo navuga ndabanza kuvuga ngiye nkanje umunyarwanda kazi. Cyane cyane cyambere mvuga no kuri filime ibyivuga ntaho bihuriye no kuri. Irafine yuzuye n'ibindi byibeshyo. Ira filime igaragaza kubogama babishaka bakabashaka kugoreka amateka y'u Rwanda hari muri Kongo narahabaye hariya mu buhungiro bavuga bwa Kongo nabubayemo ndi mukuru iyo nkangire bambaza ndi kubabwiza ukuri kuko byabereye hari ahantu ngiye byose ndabizi nsukuntu inkotanyi zaje kuducyura nsukuntu zagiye zifasha abantu benshi nkanjye ni kumwe n'umugabo wanjye narwaye narembye baramuheka baramugeza ku kibuga n'abandi bantu benshi inkotanyi zafashije gutaha gose ira filime ngiye nyibonye no ngiye n'umujinya kuko ubwo ingabo z'inkotanyi zakoze ni gukura abantu muri Kongo niyo baturekera abantu benshi bari kugwayo twero turazishimira ntabwo numva biri abakoze ni ibintu byo kubeshya no kuvuga ngo mbere yuko bakora filime bari bafite icyo bashaka kugeraho icyo bashaka kugeraho nta kindi nkuko banabigaragaje no gusebya igihugu no gusebya umukuru w'igihugu cyacu no gusebya no gushaka gusenya umwe bw'abanyarwanda bamaze kugera kuko urabona bafashe isura y'u Rwanda ingabo zahagaritse genocide bazihindura bicanye bafata ingabo za RPF zaje gucyura impunzi bazihindura ko zaje kubica ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda byataje bava muri Kongo bahunguka mu kivunge natwe twagiye mu mashyamba ya kure ya Kongo tukagerayo bakadukura aho mu mashyamba twari turi cyo nakubwira twebwe niyo batwihorera gusa nta muntu uri kuvayo twari kugwayo kuko twaragendaga icyumweru cyashyira ukabona ugarutse aho wari uri ariko barwayi barimo barabahekana bikubwiye ko bahetse umugabo wanjye abana barimo barabaterura baraducyura tugera mu Rwanda rero kujya kubaza uriya mwana w'umukobwa utazi ibintu njye mbona uko namubonye n'ikigero cye ntacyo yarazi ntacyo yari ari muto nabonye agomba kuba yaravuye n'ibyo bamubwiye bari bafite icyo bashaka kugeraho bashaka kugoreka amateka bashaka gupfobya jenoside nicyo nabivugaho kuko njyewe bambaza nk'umuntu wari uhari cyangwa undi wari uhari niyatabanjye twari kubabwiza ukuri nyakuri kw'ibyo twahagazeho twabonye ubundi itangazamakuru riba bakwiye kwigisha abaturage rikanabahugura rikabafasha kugira imibanire myiza no kunga ubumwe ariko itangazamakuru riri yankarira bisikora bashaka kwifata nka RTRM murabizi iyi radiyo yitwa RTRM icyo yakoze hano muri iki gihugu nta kindi yakoze yafashije abahutu kwanga abatutsi igira uruhare rukomeye muri jenoside ishishikariza abahutu kwica abatutsi rero cya kinyamakuru nye nka BBC ngenda kigaya kabisa kikomoka mu gihugu gikomeye twumva ko ari ikinyamakuru gifite experience biteye isoni ntabwo byari bikwiriye kubona ko gitinyuka kigakora ibintu nka biriya bigaragaza kongera kugarura amacakubiri mu Rwanda si no mu Rwanda gusa no mu karere no ku isi yose icya mbere kirahakana jenoside kikagashaka kuvuga ko habaye jenoside ebyiri kandi mu Rwanda habaye jenoside imwe yakorewe abatutsi yateguwe ibimenyetso byose bya jenoside yakorewe abatutsi n'isi yose yarayemeye bitewe n'uburyo yateguwe n'uburyo yakozwe n'uburyo yahagaritswe ikindi ni naho jenoside ibereye ku mugaragaro igaragarikwa n'abanyarwanda barapfobya jenoside mu buryo bugaragara njye nicyo navuga bitangazamakuru nka biriya njye nabwira biteye isoni hari bakwiye kujya uho n'urubuga sinzi niba ruriho nzi ko mu Rwanda dufite inama y'itangazamakuru ariko nibwira ko no ku isi hari bakwiye kuba inama y'itangazamakuru iri mpuzamahanga ikinyamakuru kitwa kuri akikabihanirwa ibinyamakuru bikaba bitangaza inkuru z'ukuri bishingiye ku kuri byahagazeho kandi ibinyamakuru nanone bizana ikintu nka cyo gushaka urwango mu banyarwanda babe banye neza gushaka gusubiza abantu inyuma kikaba cyanabihanirwa yene cyo mbari cyo nabivugaho ariko ngira inama abanyamakuru bacu twa tubona bazamuka neza ndanabashima ariko mbagira inama kutarebera kuri bariye umuntu ashobora kuba kurusha experience ariko ndibivuga ko kurusha gukora neza hari ya bira biteye isoni nta munyamakuru nta kiri cy'amakuru cyakiye kuzarangwa n'imyitwarire nkiriye mu gihugu cyacu cyangwa no kwisa handi iriya filime yateguwe bafite icyo bagamije bayikina bari bafite icyo bagamije bari bagamije gufata bwa butwari bw'ingabo z'igihugu cyacu bakabuhindura ukundi bakabuhinda isura kandi bari bagamije no kumesa abanyarwanda kumva bacunga bakabishyira kuri uriya munsi twibuka w'intwari zabohoye u Rwanda ingabo zahagaritse jenoside ingabo zakijije abantambara y'abacengezi ingabo zagiye muri Kongo zigacyura abanyarwanda nanjye ndimo ugafata kuri uriya munsi akari ushyira ya filime babikoze babigambye babishaka kugira ngo bwa butwari twe abanyarwanda tubona tuzwi ingabo zacu dushima babusenye ngiye mbona icyatumye babushyira kuri uriya munsi ikindi rero bambaje cy'abayobozi uravuga ati abayobozi b'indimi ebyiri byuvuga n'ukuri bariya bahabaye mu Rwanda bariya abantu babaye mu Rwanda babaye abayobozi ahangaha igihe bari ahangaha ko batabivugaga ariko kubera ibyaha bagiye bakoraha mu gihugu birimo kwiba umutungo w'igihugu birongereza umutungo w'igihugu kubera bageze hariya nibwo batangiye guhindura bakabivuga kubera icyo navuga rero nk'umuyobozi njye numva nta muyobozi wagiye kurangwa n'indimi ebyiri njyewe nka mureshya nkwana mariroza icyo mvuga ubu nicyo nzanavuga kuri uyu mwanya murimo ariko nzi ko ntazawusazirana niba ndi umudepite uyu munsi muri miliyoni 12 z'abanyarwanda ntabwo ari kuba ko ari njye ubishoboye njye nyine aha n'undi yaza akabikora njye numva ntashobora kurangwa na kiriya kintu kandi nacyo nifuriza umuyobozi wese wo kutavuga ngo niba atakiri mu buyobozi abuvuge nabi umuntu akwiye kugira ikintu yemera icyo nemera ukuri nemera ideoloji nemera aye nayo yatumye numva ideoloji ya RPF aye nayo uyahindutse nk'aho ari ideoloji y'igihugu y'ubumwe bw'abanyarwanda y'ubunyarwanda y'ubumwe yatumye badusangara mu mashyamba ntibarebe ku mazuru ngo abwe ngo turaho tuba dutsindeyo nk'uko bakadufata bakatuza icyo nicyo kintu cyanyubatse mu bunyarwanda ibintu by'ubuhutu ndabikira numva muri njye usibye umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda no gukunda umunyarwanda no gukunda igihugu n'u Rwanda nta rundi rurimi nshobora kuvuga nabyo nifuriza umuyobozi wese kutagira indimi ebyiri akumva icyo agomba gushyira imbere atari inyungu ze bwite agomba gushyira imbere inyungu z'igihugu kandi inyungu z'igihugu nta zindi iziruta izindi ni ukunga ubumwe no kuba umwe no gukora umwe no kuba umunyarwanda gusa ibindi byose by'amacakubiri tukabivamo murakoze
muvandimwe Theogene muvandimwe Jonathan izo ngabo ariho avuga Atanazi mwe mwari muri izo ngabo muri mu myanya ikomeye mu myanya ikomeye haba muri izo ngabo haba no muri politiki murumva uwo muntu mu byukuri ukuntu ari victim yego ntitugiye kumuririra kuko ntabwo yahunze sinzi ko yagerageje guhunga iziya nkotanye ngo bikamunanira ariko ari muri cya kibazo gikomeye cyane cy'ubuhakanyi no kubyamubayeho yego wenda yihakaniye we n'umugabo we byakumvikane korera ntahakanira n'abandi bantu bose bakorewe amahano muri ariya mashyamba guhera mu nkambi na nyuma yaho nyine bava muri izo nkambi bakiruka mu mashyamba agenda bicwa inzira yose urumva ubwo buhakanyi ariho aramagana honorable na niko byitwa yari député icyo gihe murashya nkwana ubu ngubu ni umukomeye cyane nanone ni governor ni mu governor w'intara y'amajyepfo ziya za Butare n'iki cyose nahahoze igikongo na Gitarama n'ahandi n'ahandi uyu muntu rero murumva ukuntu ari hakoreye igikorwa kibabaje cy'ubuhakanyi kandi ku bintu byamubayeho atoneka abantu bandi batemeye kujya kubeshya kujya gufatanya na FPR muri icyo gikorwa na FPR DMA muri icyo gikorwa cy'ubuhakanyi nagira ngo rero ufate ijambo muvandimwe Theogene ugiye icyo uvuga kuri iki gikorwa gikomeye cy'ubuhakanyi cy'ubuhakanyi gikomeye cyane kinababaje kandi tugomba kurwanya
urakoze Josephu nta urumva no muri bamwe ya cyane cyane wenda abantu baba batangiye kumva iki kiganiro baribaza ibyo avuga yavuga kuri iriya documentary
iriya story ya BBC
ya BBC muzi nyine byabaye icyo gihe ukuntu bashajije imigeri muri buka amagambo Kagame yavuze muri buka amagambo abakada bose abaministri bavuze kuri iyo
akanafunga radio BBC
aga muribuka kandi muri iki gihe ni nka ntuze ni nka industry ikomeye cyane ntabwo ari abanyarwanda gusa cyane cyane bo muri FPL baba bavuga bene ayo ngayo hari n'abanyamahanga benshi mbese baje bashyigikira ibyo Kagame n'abo bakada bavugaga bya FPL kwamagana mbese iyo film impamvu rero nta yindi bamaganaga film nuko bari bazi yuko iyo film nuko itangira ishimangira ko habaye genocide y'abatutsi muribuka neza Joseph ukuntu iyo film itangira bakavuga nabakoze iyo genocide abari kwari abantu muri Emerenda bo twite Emerenda CD bakagenda baganisha mu kuvuga yuko ahi noneho n'ibyaha bikomeye cyane ndetse bishobora kwitwa genocide bakavuga ibya mapping report, bakavuga ibya Kibeho, bakavuga ibintu mbese byakorewe Abahutu mu Rwanda ndetse no muri Congo, bakagera ndetse noneho bavuga n'ibindi wenda bidafite nyisano n'iyo genocide, ibyo twita genocide nabo bavuga bishobora kwitwa genocide y'Abahutu, bavuga n'ibindi byaha ubutegetsi bwa Kagame bwakoze kugira kugeza kuri aya magingo harimo n'ubwicanyi. Nk'uyu mudamu rero mu by'ukuri nawe ni nka bya bindi byo nkunda kuvuga ko nigeze kuvuga banze navuga abantu nkaba mushiki wabo, hari n'ibindi nabonye uyu munsi yari ari muri media cyane
nawe arababaje
uribuka avugaga hari undi muzungu ngira ngo wanditse mu kinyamakuru abanza ari cya Washington Post avuga mbetse ubutegetsi bwa Kagame uteye ko ari dictatorship, ndetse atanga n'ingiro no mu bindi bihugu byo muri Afurika abantu b'abategetsi babaho bakazahindura constitution bakaba imyaka 30-40, abo ngabo nyine mushiki wabo yitaga ngo utuntu tw'utuzungu. Ariyo BBC rero ariyo BBC, iyo filimu ya BBC ayo muzungu uwo mushiki wabo yise ngo utwo tuntu tw'utuzungu ngo n'utundi tutari utuzungu, ugira ngo utundi tutari utuzungu, sinzi niba ari twebwe yavugaga cyangwa n'abandi. Ariko icyo nagira ngo mvuge impamvu umudamu nk'uyu nguyu ugomba kumure utanamurenganya nibyo nibagiwe kuvuga, mama yajyaga bita ngo ntuza ngo ni nyabukondogoro, kumva mbese umuntu ngo ni nyabukondogoro yambwiraga umwana we tubiye umwe mushiki wanjye ukiri muto twaba tuganira nawe kwa yabaga atakurikiranye kandi yari uri muto afite nk'imyaka, mushiki wanjye yari afite nk'imyaka nk'itandatu, nawe akakintu ashaka kuga mama akavuga ati ataha ati zirabirana nyabukondogoro ikabira ati nawe ibyo ngibyo wabwiwe ni
abo ni ba nyabukondogoro.
None n'uyu nguyu mureshya nkwana ruri ni nyabukondogoro kuko
ni nyabukondogoro kimwe na mushiki wabo,
ni kimwe nyine kubera ko na ibintu bya FPR sibaziye, ibintu bya DMI sibaziye, ibintu bya Kagame byo yacuranda kabarebe n'andi hafi aho ngaho uburyo intambara uko yagenze byo twagiye tuvuga umwaka ushize n'uyu mwaka, tubereka ibyo amahanga yose yabonye n'abanyarwanda bose babonye n'ubumya bwacu n'abantu bacitse ku icumi ubwabo ibyo biboneye, tekereza agashinyaguro nk'aka ngaka umuntu nk'uyu nguyu kuvuga ngo oya rwose abo bantu ahubwo baraduhetse baheka umugabo baheka abana dore n'ubu ngubu bampaye akazi ndiho ndakora. Urabona ko ibi ngibi byose ni muri ya context tuvugiramo yuko agatsiko kari ku butegetsi kandikura amateka kakayandika uko gashaka, ari n'ibyo ngibyo bivamo negationism, bivamo guhakana, kubera ko mu guhakana babugerageza kwivanaho icyaha no kujasifia impamvu ubutegetsi bwabo bugomba kugumaho kugeza igihe buzahirimira. Niyo comment nakora naho ibindi nk'ibyo ibyo ntabwo rwose bya nyabukondogoro uyu nguyu twabitindaho, kubera ko abavuga nk'uyu nguyu ni benshi ababitwa barwarakabije abantu bose b'Abahutu bagiye baza mu butegetsi
ni benshi rwose,
ni benshi ushatse wazakora n'igitabo cyabo ukerekana ibyo bagiye bavuga. Nagira ngo rero wenda kubera ko ntabwo twatangiye dukererewe Joseph muri no kureba uburyo dusoza mu minota 10, ahubwo nsabe rwose igice cyake cy'iki kiganiro byakunze tuzagikore ku wa gatandatu w'ubutaha.
Ndakwemere Jonathan, wabajya mu isoza ukagira icyo uvuga kuri uyu nyabukondogoro nyine uyu tuzabibona ni mudamu mushirukazi numucika cumu rya genocide bakorewe muri ariya mashyamba bayikorwa na FPR-DMI, ariko wumvise ayo magambo ye tuzanagaruka kuko hari naho yagiye aratandu umunyarwanda ndi umunyarwanda mu by'ukuri ishinja umuhutu wese n'utarakoze genocide n'umwana uzavuka ejo gukora genocide y'abatutsi, ariko nabyo akaba bishyigikiye, tuzabireba ubutaha. Jonathan Jamunijyaho.
Urakoze Bwana Joseph. Iyo nyabukondogoro yihorere ntacyo ndi buyivugeho kuko abatorezi b'ibindi ni benshi, ntabwo ari we gusa kandi nk'uko nyine na Teogene yari abivuze abamaze kuvuga amagambo aruta nay'uwo mugore ni benshi ikibazo gusa ni ukwibaza ese mu by'ukuri iri pobe no guhakana kubiba byarabaye ndetse bikanakorwa n'abo byabayeho bakoreshejwe na leta ya gatsiko ka FRDMI bizagarukira he noneho nyine kuryokamye no muri opposition hanze ni ukuvuga ngo abanyarwanda tugiye kurangwa n'ikinyoma tugiye kurangwa no kubeshya n'amacakubiri no gupfobya kuba byarabaye mu mateka yacu ibi rero niyo mpamvu twiyemeje gushyira ukuri kose hanze yaba ku bijyanye na leta y'agatsiko ka FRDMI yaba ndetse na MNDCDR ndetse na DMI ikorera hanze muri opposition tugomba kubyamagana tukagaragaza inzira y'ukuri yarengera abanyarwanda muri rusange nkaba rero Joseph wenda ntari bugire icyo nkindaho cyane kubera n'amasaha yagiye ni ibiganiro tuzakomeza nkaba wenda nagusubiza ijambo gusa nasezera nifuriza abakunzi bacu abadukurikira bose amahoro n'imigisha y'Imana
urakoze cyane Jonathan mugenzi yego nagira ngo yego nagusabaga gusoza kugira ngo icyo ugiye rwose mu byo gusoza ijambo ryawe
turacyafite wenda iminota mike yaho nk'itanu reka nagira ngo rwose ikintu cyo musaza yavuze avuga ati iyi ndwara ya negationism y'ubuhakanyi ntabwo ari indwara ifata cyangwa se irwawe n'abantu bake bo muri iyi leta nyine ya FRDMI ahubwo ni indwara iri chronique imaze igihe kirekire nk'uko tubivugaho kandi ahanini iri no muri itangira muri kiriya kintu cyo hari negationism nk'ibyo wavuze utangira Yosefu mu negationism nk'ukuntu uriya Henry Rousseau yabisobanuye ariko hariho n'andi magambo yo bita historical revisionism revisionist historic no kuvuga ikintu cyo kujya mu mateka ukagerageza kuyasobanura uko wowe wishaki kuko mateka haba ibintu bibiri harimo za facts no kuvuga ibintu biba byarabaye buri muntu wese abazi ibyo ntabwo ari Yosefu ari Rudasingwa ari Musonera cyangwa undi wese afite uburenganzira bwo kubihindura kuko aba ari ibintu byabaye nk'ukuntu abatutsi bishwe nk'ukuntu abahutu bishwe uko ingoma mu Rwanda zagiye zisimburana ibyo ngibyo aba ari facts ntushobora ubundi ntabwo kugenda ngo ujye ku doktora ushakishe za facts zawe wiremere za facts zawe uko ibintu byabaye hakabaho ikindi gice cya kabiri cyo gukora interpretation uko umuntu mbese agerageza kubisobanura kandi buri teka iyo tugiye mu mateka nta muntu burya batazakubeshya ngo ujye mu mateka ngo akaba objective ngo ijana ku ijana kuko we ngo ibyabaye mu mateka ntibimureba buri teka tujya mu mateka dufite ingofero twambaye cyane cyane yari ibintu byatubayeho cyangwa se byabaye ku bantu babitwa ngo ni abacu byabaye ku gihugu cyacu byabaye ku bwoko bwacu byabaye ku idini ryacu buri gihe ujya mu mateka ufite ingofero twambaye niho twabivuze ubona abantu cyane cyane muri ibi bihe byo turimo duhanganye n'udutsiko tubiri ariko mu by'ukuri dufite amatwara amwe cyane cyane ku bintu bijyanye n'amateka y'u Rwanda kandi mu by'ukuri wajya kureba ugasanga utwo dutsiko turi ku mpande zitandukanye ariko mu by'ukuri dufite indwara nk'ukuntu umusobanuro wari ubisobanuye na Yosefu wabitangiye agatsiko ka mbere ni agatsiko k'abatutsi ka FPRMI agatsiko ka kabiri ni MNDCDR bose bafite iyo ndwara ya negationism kandi ituruka muri historical revisionism revisionism historic kandi mu byukuri bamwe baganisha hehe bamwe nkabo bantu bo muri Merende Sederi bari mabo twingo ni naba extremist hutu abahutu baba extremist abo mu muri FPR bo twita ngo naba extremist babatutsi ayo extremism ni indwara imwe kubera ko igerageza guhindura amateka bashaka kuyandika uko bishakiye icyo nicyo kibazo dufite ubu ngubu duhanganye nacyo impamvu iyo extremism yaba Kagame na DMI ubu ngubu tuyitindaho cyane nuko noneho niyo ifashe ubutegetsi bw'igihugu ifashe amatekwa nk'abaswaye niko byita amatekwa ufata ingwate igihugu cyose na miliyoni 10 na zingahe kandi tuzi ingaruka z'abantu ba extremist bafite ubutegetsi nubuhe munyarwanda tazi ingaruka zabyo nk'ukuntu tubonye muri 1994 ku Emerende CDR yari ifite ubutegetsi kandi bakabare ntwako ari ngo bafite mu izina rya rubanda nyamwinshi abahutu impamvu baba batekereza yuko umuntu waba utekereza ko ibyo bintu bitari dangerous byaba ari ibihe kuko ni ibintu byo twabayemo amezi byabaye byafashe ku muntu wese yaba umuhutu yaba umututsi n'ubu rero agatsiko kabo batutsi ka FPDMI already bakoze na bibi cyane nabyo nk'ibyo ngibyo bya Emerende CDR ubu ngubu kongiye kwiha indi manda yo gukomeza gutegeka muri ubwo buryo biyibagiza ingaruka z'agatsiko ako ariko kose cyane cyane kishingiye ku koko kandi kazi n'ibibi kakoreye abanyarwanda noneho gasa nka kuvuga ngo noneho tuzakomeza kubikora dutya kugeza igihe tuzaruhira niyo bategereza ko ari ukugeza igihe abanyarwanda bazaba bashiriye mu gihugu icyo ngiki impamvu dukomeza kugaruka kuri iki kintu cy'udutsiko na negationism na revisionism historic nk'uko twavuze ni iyi ngiyi yuko kubera ko bene ubwo butsiko ibyo bukora imitekerereze yabwo imvugo yabwo amaherezo igira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'igihugu nicyo ngicyo nagira ngo tube dusorejeho Joseph sinzi niba hari icyo
urakoze cyane turasoje rwose urakoze cyane umuvandimwe Theogene arakoze umuvandimwe Jonathan murakoze inshuti za radio Ishakwe cyari ikiganiro twamagana imitekerereze imvugo n'ibikorwa by'ubuhakanyi ikiganiro cya mbere ariko kibimburiye ibindi byinshi cyane kuko ni urugamba rukomeye murakoze rero cyane ijoro ryiza aho bwije amanywa meza aho bukeye.